busara haimfanyi mchawi kuacha kazi yake.
He, chizi karoga tena.